Abashyizeho iki kigo bagihaye inshingano yo gukora ubutasi ku mari hagamijwe gukumira no kurwanya ihezandonke, gutera inkunga iterabwoba no gutera inkunga ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi n'ibyaha bifitanye isano nabyo. Urwego kandi rwahawe inshingano zo kugenzura ibikorwa by'ihererekanya ry'imari byagaragajwe ko bikemangwa, kugera ku makuru y'ikoranabuhanga n'andi makuru ari muri za serivisi z'abashinzwe gutanga amakuru cyangwa izindi nzego, hagamijwe gukora ubutasi ku mari, guhagarika no gufatira umutungo ukemangwa, gutegeka inzego zibishinzwe gutanga amakuru ajyanye n'imitungo y'abantu ku giti cyabo cyangwa se y'umuryango ufite ubuzima gatozi bikekwaho, ndetse no kugena amakosa y'ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi ku bashinzwe gutanga aya makuru bagenzurwa nayo. Muri itegeko kandi hagenwa ibigo bya Leta ndetse n'iby'abikorera bizajya bikurwaho ayo makuru azafasha gukora ubutasi ku mari, harimo Banki Nkuru y'u Rwanda, ibigo by'imari, isosiyete y'itumanaho itanga serivisi zo guhererekanya amafaranga, abavoka, abanoteri n'abandi bakora umwuga ushingiye ku mategeko bigenga. Hari bamwe mu badepite bagaragaje impungenge z'uburyo ibi bigo bitanga aya makuru byazakurikiranwa n'uru rwego rwashyizweho kandi bitari mu nshingano zayo. Uyu ni Depite Mutesi Anita.
Gutanga ibihano ku bashinzwe gutanga amakuru bagenzurwa na FIC mu gihe batubahirije inshingano zabo. Aha rero nahibajijeho nibaza ese mu by'ukuri ko FIC uru rwego rutinjira cyane muri ziriya nzego zishinzwe gutanga amakuru, bakurikirana bate cyangwa se bamenya bate yuko batatanze amakuru igihe cyose bataba bakurikirana umunsi ku wundi?
Perezida wa Komisiyo y'Imari, Umutekano n'Ububanyi n'Amahanga ari nayo yanonosoye uyu mushinga w'itegeko, Bwana Bugingo Emmanuel yatanze ibisobanuro kuri iki kibazo cya mugenzi we.
Ayo mabwiriza agenga abashinzwe gutanga amakuru n'imikorere yabo agaragaza n'uburyo bagomba gutanga. Iyo rero batazitanze abo barabigenzura buri munsi, niyo nshingano yabo, bareba niba abashinzwe gutanga amakuru bayatanze, bayatangiye igihe. Uwaba anyuranije nabyo icyo gihe bashobora kumuha ibihano. Ndetse nko mu ngingo ya 8 mu bubasha hari aho twabibonye ko urwego rushinzwe gutanga amakuru cyangwa abashinzwe gutanga amakuru ari igihe bashaka kuzana amakuru hagakenerwa amakuru y'inyongera. FIC ifite ububasha bwo kubategeka kuzana andi makuru y'inyongera kugira ngo bibafashe gukora umurimo wabo w'ubutasi ku mari, kugira ngo bagire amakuru yuzuye. Aha rero gutanga ibihano biri mu nshingano z'umuyobozi mukuru, kubera ko bakorana n'aba bantu barabakurikirana imikorere yabo umunsi ku munsi. Nk'uko mwanabibonye, FIC ubwayo ifite inshingano yo kugenda ivugurura n'urutonde, hari abavamo, hari abiyongeramo, bakorana nabo umunsi ku munsi barabakurikirana. Ahangaha nagira ngo mumare impungenge urebye mu nshingano za FIC.
Iri tegeko riteganya ko iki kigo kizaba kigenga mu kuzuza intego n'inshingano zacyo, kandi ko kidahabwa amabwiriza n'urwego rwe rwo rwose. Gusa uru rwego ruzabarizwa muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, ariko Minisiteri ikazagira inshingano zo gushakira ingengo y'imari iki kigo gusa, ibindi byose iki kigo kikazajya kibyimenyera. Nyuma y'uko iri tegeko ritowe n'Inteko Ishinga Amategeko kuri uyu wa mbere, hasigaye ko rishyirwaho umukono na Perezida wa Repubulika rikabona gusohoka mu igazeti ya Leta rihita rishyirwa mu bikorwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.